Lizard, você, pura licença. Cambibuna recha, data e chubahiro. Ubuqueni brisa, você, pura licença. Cambibuna recha.
Imana yareme umuntu imutware wivyo yareme ari kwirebye isanga tari byiza waba wenyine muri edeni ubukwe ni bwiza
Você, pura necessa,
pura necessa,
cambi pura recha, data e chubahiro,
obuqueni brisa,
obuqueni brisa,
ni brisa,
você. Uranezeza,
urana hesha,
kandi buna hesha, data ichubahiro,
imuremera, umufasha mwiza, w'igikundiro, umukwiriye, kubabara iteka. Muzima gose kandi bayimana icyubahiro imuremera umufasha mwiza w'igikundiro umukwiriye ngo babane iteka mu buzima bwose kandi bayimana icyubahiro ubukwe ni bwiza
ubukwe ni bwiza
ni bwiza
bose pura necesa
pura necesa
kandi buna hesha data icyubahiro
Wowe mutwe urugo ugikunda cyane uwo wahisemo
Dore nawe jya umaha cyane kandi muhimana icyubahiro
Ubukwe ni bwiza
Ubukwe ni bwiza
Ni bwiza
Bose
Pura necesa,
kandi buna hesha, data icyubahiro,
ubukwe ni bwiza,
ubukwe ni bwiza,
ni bwiza,
bose, pura necesa,
pura necesa.
Kandi buna hesha data icyubahiro
urugo niryo juru rito mutangiye none uyu munsi mu bigaragaze no mu bandi bose kandi muzagere no muri babukwe urugo niryo juru rito mutangiye none uyu munsi mu bigaragaze no mu bandi bose kandi muzagere no muri babukwe obukweni wiza
obukweni wiza
ah
kose buranezeza
buranezeza
kandi bunahesha data icyubahiro
obukweni wiza
obukweni wiza
Mose, uranezeza,
kandi unahesha, data icyubahiro,
ubukweni bwiza,
ubukweni bwiza, Mose, uranezeza. Data, icyubahiro.